studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alal bare tati lewru utti tane 2016 sappo jeddi yamde hebi silimaaji chapat enay e joomi da tawa les maisons de la presse do pomoko do jottino no do kabaruji di umar way gal ko no dirte mohammed watra wonto boggi jambe to da bon compétitivité gubal gal be noddirta ansar din gal be bi wattu jone be jogi ko yaata ministère malien ko be joyon tiagal ko be nanno hono bonandaaji mabbe di nokku noddirta nan palale sappo e jena lewru juin du ko be kokki di do kabaru du wonno no journal ngongal to mourtani gal be noddirta al akhbar on do to wodo kolitiwde wattu jono jama o jerto le kaado haala no way tawede du ansar din ati goddi goddi kasen be gonde yaltinde wakkat jone be kaaja du wonno yimbel mabbe nangaabe kasudo bomako do fa jopite ko yaawi kawrital fuɗɗi beete hannde ɗo bomako ɗo fa ƴewtogol waɗe ley hen no kaldale kawral ngal han teɓirede ley leydi meɗen ndi nuygal sariyel ngal duwaran memete kolitiwide walde wonde wondude e faabade wattu joni o baale haala nana e ley leydi meɗen ndi beete hannde ɓe ciññini ko yaata talki capanɗe jeegon ɗo bomako ɗo ɓe kolitiwde ɓe ngaran wallidde ɗum wonno sukaɓe jokkol wonɓe ley leydi ndi kañe e rewɓe fa yetto yo yimɓene looƴaɓe no kani heɓirɗo golleji gonduɓe ndoɗan ɗiɗogal musaɗɗaji o canada danemark suisse kañe sied sekiraɓe ɗi wono sembe kabaruji ɗumin jogini o ɗo kikiɗe hannde ndi ɓatte radio ji ɗi fa gasa bisimilla moɗon e heɗade kolitindiwide gubal jeyadinkoɓe ngal mo noddirta ansar dingal wattu joni ɓe mbiɓe jogui ministére malienkoɓe ko yaata joyom ɓe kolli ɓeɗo ministére ngaɓe vidéo ngaji ɗum wonono journal gongal to mourtani ngal ɓe noddirta al akhbar ɓe mbi ɓeɗo ministére ngaɓe naggui ɗum ñande sappo e jeenay lewru juillet hitande 2016 nde ɓe gaɗanno nannere mabɓe nde to nan palato wattu joni ɗum wono kamɓe laamiɓe maggal paaɗe gonɓe ley leydi meɗen ndi ɓe kokka e taƴiral dow ɗiɗo kabaruji kaɓe mbi ƴewto gulan wondi e wadde ley hen honno bonaɗa ɗi gaɗirto nan palato fa keɓen famtade keɗe Ousmane Ali Boudi
ɓe kolli wiide kamɓe gaɗi o golle tawene noga e jeewon lewru juillet ƴaɓɓino ndu soldat si en mali nanguino Mamoudou Bari ɓe kolli wiide o hoorali guɓal katiba ansar dingal guɓal jaadinkoɓe ngal anina e laaɓo militaire e mali joyon gomɓe e juuɗe mabɓe ɓe le widéo guɓal ansar dingal holli wiide soldat si en joyo mali gon e juuɗe mabɓe caggal bonanda gaɗɗoda kode soldat si en nampalla nde fa sappo e jeɗɗon keddi hen capantato e joyo mbarmi e wi communiqué gouvernement o ka guɓal ngal holli wiide ɓe ɓe mbari ana ɓuuri soldat si en noga yon ɓe bonni du guineji kewɗi ɓe naɓɓi du kakeji soldat si en nafoji larmi one haalay haala suutugol soldat si en ɓe ko jaddinkoɓe kolli ley natal ɗum ɓe jaɓay wiide hen fay hunde e wi suudu dokkoru kabaruji gondu hakkunde larmi o ɓiɓɓe leydi ndi ɓe itti heƴa mabɓe daaro e nokku dakode soldat si en nde caggal bonanda o fanda muɗo e wi gollirde dirpa nde ɓe daaro kabaruji kanɗi daranede o nokku sini ɓe tileke o golle nden ɓe andinde ko wiya ɗum yo gonga nayo pene noon goto jon galongaji kumaniɗo kabaruji to larmi o holli wiide wawtude min noddi ɗum nden
wattu joni ɗum won dunki e ande no jaddinkoɓe gorinoɓe mbi wattu joni o jama tinno wattana ɗum hakkille aɗa wawi tawede ansar dine aɗa wonde yaltinde ɗati goɗɗi kasen faɓe ƴeyal hono yimɓel mabɓe nanggaɓe gomɓe kasugaji ɗo boma ko ɗo kani yoppitirede ko yaawi keɗe kanko noddirte ɗo Serge Daniel o komo haali dow hen dow faccitago Mouhamadou Sama Sekou
caggal joni ɗum wawi famede saabi les dabareji kumpitali fedde ansar dine sate ɓe gaɗa ɗiɗo sifaji tan sala eɓe mate nden noon yama ɗum gonga
so tawi ko ansar dine andide ko gonɗi ɗum laata ko sababu wajibinde fa kañum du nanne e jatta ley dabare nde ƴere nde
e hakkille am so ɗum laati gonga eɓe mbawi wajibinde yo yimɓele mabɓe udduɓe ley kasu nder leydi mali yoppite saabi en dulla wiide so ɓeɗo yimɓele gomɓe nder sa leydi mali gaɗɗi suttali tan ɓe wajibina yo jawɗiyoɓe ɗum so tawi nanggaɓe yo tubakuɓe noon sikkay soɓe gaɗa noon nde ɗo darande saabi maggal paɗɗe leydi mali ɓe jogui nden noon ana moƴƴa ɓe wajibina so hana yimɓele mabɓe uddaɓe nder leydi mali ɓe joppite so kamɓe ɗum ɓe joppita ɓeɗo so tawa gonga ɓe nangui ɓeɗo yimɓele kay sikke wala ɓe masibintaɓe saabi eɓe kaaja nawtorade ɓe ɓe mbawi wadde huɓinali sifa hono ni so joppita yimɓele amen uddiɓe toman to min masibina maggal paɗɗe man ɓeɓe jogui ɓe yama ɗum ndu laato dabare mabɓe
sappo jeɗɗi yande heeɓi silimaji capannayyi e jeenayyi nan paala sakiraɓe oɗo mbawi nettiri mijoji moɗo hellame bemalande ngal min noddirta phase facebook ngal ɓe kolitiwi ɗum woni heƴaɓe walde oni kañe union africaine fa yettoyo seedi yawo caggal koɓe gaɗuno jahol mabɓe ley laamu motti o tumbu to gawa kañe e kidal wattu jonoɓe ƴewtiki ɗiɗo golleji kanko pierre bouyo yawo hollitiwide caggal kaldale kawral ngal signinama ley leydi meɗen ndi fou ɗum waɗay so jaam e deƴere warti ley nokko widoɓe jelli wattu joni faɓe ƴeyal hono guɓal hani darnirede ley leydi mali ndi kanngal haɓude e jeyadinkoɓɓe keɗe komo haali dow hen do foccitago Ousmane Dikko
e tawi ka muya an ko kabaru sahal mali hande ana tiiɗi fa sanne fayso kawral nde ene siñinama ko ɓuuri hitande hannden wadde ndenagu warti hannden o fa wuddu leydi ndi o kabaru ndenagu tiɗɗomo pewtuɗe muɗum o kana golleji kewdi pewtinema min gadi gonginali goddi korso do fasanne e misalu nafaga beedande e yawnude golle kawrangal beedande minusmadu dole beedande larme malidu fawarde e gollidal habitibe lefo leede defu beedi hendu men darti gubal lefo leede joina bangal habade fa beedande minusma dole
kawrital fuddi betande do bomako do faabe jewtono kaldal e kawrangal haani tabirede leeledi meden di lengal do ko tal wattu jono do won dunki ande no kabaru sariya worri be jewtoto no nude sariyaaji den gori leeledi meden di le balde tati kanko do won kedjaado horeje leedi ndi mobno dirta mamadou jaggura ga kanko ne kedjaado horeje leedi ndi wono kaldal e kawrangal haani tabirede le nokko kede ko mo halido hen do facci tango Ousmane Diko
cette rencontre o batu imaade mu yo wallude gouvernement e faabato mu hono plateforme kany e dennangal gube aza wadde de li ndartu dabele politika ko elamu fa o hebe batemu ko darta e batu o woni gooni okudu gede tati defu no pamira le dabare de yerende fa de pamra dabareji politika ko lamu e nugal sare leedime e le hen henneta hono darani e politika ko e netta ko teddube fa sanne beedi hendu hokudu biro kejado kananke leedindi fa warde e be hundo ko mu en woni e dabare de yerende fu ande tentilide le e tiagal leedindi fu e takite andude e famude fa warde famminde ko buri fu horsude faanda politika ko laamu le golle jengigo gal do kawran
wal lutindire laamu walde no dirti IRD wattu jonobe bi laamu darna hono ko wonde helude ciudi gondi do bamako do dum hono ciudi gondi le datti di kanye keso e pamoroy mahira ko koy mahira ko lo sariya non laamu hollitiri wiide dum uddi laawi di IRD hollitiri laamu an hanno jodudo yimbele be kanno wattede dum hono jagutobe farde mabbe fuddude helde di do ciudi le kede kanko no dirtel alkaidi touré yo député IRD ko mo li do hen do facci tango Ousmane Niali Boudi
de telles opérations yayi de sensibilisation
gollo fardi mum fudde himbe be andinama o watte dum min kolla wiyede e fuube kalnama fay goto yoppaka be kalnama wawtu mo hana tawde be don sini neddo woni nokku ko boyi de wawtu goto wiyama iwa on nokku ana tiidi fuudu sini a holla ka nokku goddo goddo tattinude dum tawe do gonda don jaati meren kokkima yamirango joddda mide mile illa arande be kaani hollede nokku tafon fardi mabbe jumminedo be goni don jom galle burno koreji mu de dibeda nokku ni dum ana tiidi sanne sabe li wembere njoppeda nenno toromu ana mawni sanne an haano tay wondo be dokka tafon nukku ji ana keedo be mbaayi hokkede kambe koy mabbe be andido be joodi don be ngala e denaagu wi'e njodda nukku de nyande wotere dibbeda don toromu ana mawni
wattu jonobe kolitide balle gondude fa baade balle société civile leedi meden di bete hande be cinnini talki ko yar chapade jagole nokko fa pabo sukabe jokolbe ngala golleji kanye roobe yimbe le lojaabe gombe le nokko kebano darnira golleji muudeno kan huntinide ko he muuden hore ndondibe dido gal musaddaaji union européen canada danemark kanye e suisse e suède kede kanko no dirte da madame traoré hawa ali traoré o kanko no kejaado balle hala nanede de ko mo hali do hen do focci tango Ousmane Diko
ce contrat
du talikur gollida na hollita anya hejo go faabaade baade hala nanen en de beedande de du dole faade ndara e darde majje amani yo kanje ngoni nuyle yirwere ardi de du fa yimbe keba nafaka le gollede laamu le ko de gondi e saganaade e famminde yimbe e wadde du fa humaneebe du immo ndaro di projet ngaji ana pawi do sisiliji kewdi golle renajek yo kaldal heedo na tiidalaji opereji rewbe jibinobe dun yo cellal wadani kanon minen miden jogi projet ngaji du no laamu warata projet ngaji kabaru ndiyam e cenam fawarde e projet kabaru deere e dewrintinal
conciliation
Union européenne e Royaume-Uni ngoni faabotobe studio tamani
sikirabe jurni den jeewe yello ne le reso ngaji bi be kollitiwide jababuji bakki hitane 2016 dun yalti kenya le mali fu e mangal mudum academy goddo to kulli koroto yimbe le temdre fu be bisukabe nogo yom kany en passi le hen be bidum samti ko rawani ko sabide temdre fu sappo e jeddan passi ton se yurute ngarda faado kaydo be kollitiwide dun academy goddo nokku noddirte do nyoro di sahel yille yimbe le temdre fu chapantato e tato kany en passi ton academy goddo kayto yimbe le temdre fu noga e jeddan passi ton se urute ngardan do kitadobe kollitiwide ton dulle yibel temdre fu yibel noga e don passi le mali fu e mangal mudube kollitiwide region segoto yibel be bur passu sedde le temdre fu chapantato e go ngoni passu be ton Yimɓe ngardan ɗo kuli korodoɓe kollitiwille hitande 2015 nde ko yata yimɓele ujunaji temedde joyon kañi e ñaw ɓuɓallo yiya e muɗum en toon koɓe jiya kodo hollitaweɓe ɗon settaɓe ɓe kam fon yimɓele temeɗe ujunaji temeɗe ɗiɗon ɓe kam fo litaweɗe yo ɗum gonga jaati wattu joni yimɓele temedde tato kañi en keddille oɗo ñaw ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗo wakkati nde ɓe gonno wadde toon yewtere mabɓe ɗum woni ñalawma keƴanaɗo haɓude e ñaw ɓuɓalla ley leydi ndi ɗute garan timminiren ɗo kayiɗoɓe kollitiwide wattu joni yimɓele gonɓe to kayitoɓe ɓe mbiyaɓe tawdano laamu hakkude johani joƴinirede ley leydi meɗen ndi ɗiɗo kabaruji ɓen dokki ɗo wakkati nde ɓe gadno toon kawtal mabɓe hakkude mbergaɓe yimɓele kuminiɓe kabaru hagguitere laamu ley leydi meɗen ndi ɗum woni keƴaɗo goto e ministre en kuminiɓe kabaru hagguitere laamu ɓe ɗum woni tawede eɓe gonno toon sikiraɓe ɗo kadi te ñalawma hande kabaruji meɗen ɗi min jowti on sane heɗade heejo jaame ka fa hande fati jeeya honno andirɗono ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam.
Sijo tamani.